I've missed your calls for months, it seems.
Nsanga wabuze kuri telefone amezi menshi.
Tell me I can be.
Ahari ngomba kuba nazi kintu namutsobanuye.
Sometimes treat the people.
Kubera kuri mwe n'irimwe mfata abantu.
Love like jewelry.
Abantu nkunda nk'imikufi.
I can change my mind each day.
Kubera ko nshobora guhindura intekerezo umunsi wari wose.
To try you on.
Sinigeze ngambirira kubiguhinduriraho.
Your birthday and your
mom. Gusa ndakibuka anniversary yawe ndetse n'indirimbo mama wawe yakundaga.
Read to my unknown love.
Babare rero umukunzi ni kese menya cyangwa se umukrash babarire ko nashobora kwizera nashobora kwizera umuntu wese watuma njye mu rukundo yihanganire crash wanjye yihanganire ngomba kuba hari narabaye mu mnye sinigeze ngambirira kugusiga ngo gusigane n'ibintu byose twanyuzemo arabwira umukrash cyangwa se unknown lover umukunzi wa mukunzi